300 viktigste adjektiver på engelsk 1-25. Sannsynlig.
Likely.
Det svært sannsynlig at hun ikke vil være i stand til å komme med oss.
It's very likely she won't be able to come with us.
Riktig.
Right.
Det et riktig svar.
That's the right answer.
God.
Good.
Maria en god person.
Maria is a good person.
Bak.
Back.
Jakka di ligger på baksetet.
Your jacket is on the back seat.
Nydelig.
Lovely.
Søstra di virkelig nydelig.
Your sister is really lovely.
Sjofel.
Mean.
Hvorfor du alltid så sjofel?
Why are you always so mean?
Eneste.
Only.
Elena den eneste personen som forstår henne.
Elena is the only person that understands her.
Hjelpsom.
Helpful.
Dette programmet kan være hjelpsomt for alle som interessert i den italienske kulturen.
The program might be helpful for everyone interested in the Italian culture.
Veldig.
Very.
Læreren vår veldig krevende.
Our teacher is very demanding.
Sikker.
Sure.
Jeg sikker på at han elsker deg.
I'm sure he loves you.
Still.
Still.
Vær stille.
Stay still.
Brukt.
Used.
Jeg foretrekker å kjøpe brukte bøker.
I prefer to buy used books.
Vennlig.
Friendly.
Brøren min veldig vennlig så alle liker ham.
My brother is very friendly so everybody likes him.
Livlig.
Lively.
Dattera hennes veldig snill og livlig.
Her daughter is very nice and lively.
Ny.
New.
Min ny kjæresten veldig intelligent.
My new boyfriend is very intelligent.
Lang.
Long.
Forlovede min langt blondt hår.
My fiancé has long blonde hair.
Oppmerksom.
Careful.
Vær oppmerksom og ikke forstyrr vennene dine.
Be careful and don't disturb your colleagues.
Stor.
Big.
Huset deres for stort.
Your house is too big.
Snill.
Nice.
Du veldig snill, men du kan ikke hjelpe meg.
You're very nice, but you can't help me.
Dårlig.
Bad.
Knut synes at han en dårlig person.
Knut thinks he's a bad person.
Greit.
Fine.
Det greit, jeg skal gjøre det.
It's fine, I'll do that.
Gammel.
Old.
Bestefaren hans gammel, men han kan bruke datamaskin.
His grandpa is old, but he can use the computer.
Hver.
Every.
Jeg går på skolen hver dag.
I go to school every day.
Venstre.
Left.
Jeg brukket venstre armen min.
I've broken my left arm.
Galt.
Wrong.
Det galt å lyve.
It is wrong to lie.